imetoka mbali sana, ukite kinachotoka sana.
Yeah, nimekuwa underground for several years. Mahiras wakadhani ni call of career. Nilikuwa na jibil kimziki na pia biashara stable, mini kona vision and mission. This time nimetia miamination of fear. Nimesoma industry kama title ya Bible. I'm a clone zone abuse hip hop haina. I'm Kia wild cross rapper huni shanti. Nimerudi kwa ubaya operation fagia. Kwa race hama rapper wanazidi dhania. Wana rule industry tangu karni anzia. Owa shenzo nataka kunibania njia. Owa jui nimekuwa tangu karni anzia. Walicheki juzi wanadhani mziki nanzia. Ah, yeah. Kafana still na kaza na nimekoma hapa tu kafa la manga. Mziki ni passion, kizisis tuachana. Ka fashion industry nimekuwa tuna hustle na one day najua dream yangu itakamkunga. Vitu nimepitia kufika hapa sitashanga. Vizingiti chuki usiuliza jama. Ivo ivo na perfect my design anga. Kulainisha mistari kuchapua hita sa. Wakicheki vile vichwa zinaruka ka. Wenda zumu kubua mbaka za ndani wa. Zinawashika na saa where the manners are.
Nimetoka
wapi sangapi nimekuwa just around kwenye industry. Kujaribu jaribu kunganisha moja na moja kupata kumi. Na juu uchumi juu data kaka mama neza hata kufanyo kule nyangumi. All the same nimekuwa tupo wa mistari bado na nyo. Na nawashua roundi hii ya mto boy. Na juu game na fame industry ya Kenya ni hard kupenya. Shit I ain't giving up boy I'm a stress this clear DMC. I'm a rule man I'm a tough popa. Ogopa swistika na wachapa malerit. Anazikali kama kali kini
take you now for it. Yeah. Sana ukite kinachotoka sana bro, nimetoka mbali sana, ukite kinachotoka sana bro, nimetoka.